muffin. Bolichongo lina kukurash. Na ye kazi kufuna. Kube wamwe, walito tambula. Wakulile yo, mubikomera. Naloke mkufunyeka kusaliku. Nina chunjangalo kukamba. Kamesi tambula. Toba ngabali avansala. Kamesi tambula. Obaswazi vya vyagani. Jangu jendi nsisikana Ulinze kuwa nukumadala Selenge tambura mpola Baka wonsanga sinsa kulika My baby kutuwala Ama mbulu gongalala mpala lelo Chidavika mkulila mbalunji Benono bakuza Kamesi tambura Toba ngabali avansala Kamesi tambura Obaswazi vya vyagani Gani, don't mean you're not going to wake up. We're so la. Go with you, much. Ecolina. Daga like a thing, okay, daddy. We're off, okay, mommy. Only Mugulu and get a work on all. We are balling that to now. We're Kusula. Tori Mashinga. Muka to go a year more to fun. Good doing young, but a pity. Can I Kusula mu Ayamakisi? Kamesi tambura. Tobanga Valia Vansala. Kamesi tambura Obaswazi vya vyagani Kamesi tambura Toba ngabali avansala Kamesi tambura Obaswazi vya vyagani Walichongulina kukurash Na ye kazi kufuna Kube wamwe Walitotambula Wakulile yo mubikomera Naloke mkufunyeka kusaliku Nina chunjagalo kukamba Kamesi tambura Toba ngabali avansala Kamesi tambura Obaswazi vya vyagani